mwanangu toka day one. Na wanangu toka day one.
Wanangu toka day one. Day one.
Ufanya kazi songe kewa.
Wanangu toka day one. Day one.
Ha wanangu toka day one.
Wanangu toka day one. Day one.
We wanao wanalewa.
Wanangu toka day one. Day one.
Wanao wanaza kubo. Wanangu wanaza kudro. Wanangu wanaiza nyuka pamba la soza kariyako. Wanao matozi japo siku wanakabana mako. Wanao walipi show, pesa zimeshikana na roll. Na swezi tena kuslow, na pesa nyingi to go. Ndo mana ifanya vitu vingi, sabu I need it to grow. Navo niona leo, so nilivo kwaga before. Hata maendeleo, kiniona utanipa shikamo. Wanao wanataka kwa friends and do what? Na mana tuache kutafuta change and do that. Wanangu wana peace, uchembe ya negativity. Ukifanya kazi kali wana push ni flexibility. Rap imekuwa facility, kusifia wenye ability zao. Wanangu sijefananisha na wow. Uchafwa two-tack, his back like two-pack. Na yuko na full-pack, so print the
na
shit
wanangu
back.
Na toka day one.
Wanangu toka day one. Day one.
Ufanya kazi songi kewa.
Wanangu toka day one. Day one.
Toka day one.
Wanangu toka day one. Day one.
We wanao wanalewa.
Wanangu toka day one. Day one.
Yeah. Ever since day one I'm killing these rappers. Monangu's na booty. Yeah. Me and my niggas are head of a time. They like leaning to Rudy. Damn. You could tell na din da wanangu bomwe too. They die for the pack. I found a bag of moya lime pinda wanangu. I carry the seed on my back.
Cause I'm always with my gang gang gang. I touch your combine, I never tire. To me kwa kwa dona sam bam bam. Who can give it by to ni bam bam bam. Ukiwa goose so many goose it's all the same damn thing man. Check it. Na lenga shi kwa peshi. All about the money come with you na lango petty. Fundisha to where rappers come a vipin to a vieti. Man a killer bar to see ya fusayi hatan yeti. Ni mwako na ni check it. She be like Dwayne, how you doing? All freshy. Squeezing bono resi. Man a killer vessel now you tow a tuni kesi. Woki fit them gini me my girls to the kufa nye we pesi like dang. Basi na bunga. Mina mchizi tunasaka tu mabunda. Nangu na maujanja kama vile tusungula. Utawakuta wana kula mijana fuso mijunga. Dame. They're like who that? It's a kiss time. Come on liko you in muda. For a couple cents wanako nageoka yuda. Nangu ni wanyama na wanzo tufu wambuga.
Na wanangu toka day one.